Sheila.
Animal Records.
Animal Records. Records.
Pole, pole. Usinitoshe mie.
Imetokea wapi, msondoni ama mbinguni? Ebu niweke wazi, kwa furani, mbona sivyoni? Yani, unavo chekecha, unavo zungusha, unanidatisha, adimoli na kuisha. Yani kwichi kwichi unashindilia, kiuno fenicha nisungukia. Misaluti na kupigia, ya kodosi na fagilia. Yani kwichi kwichi unashindilia, kiuno fenicha nisungukia. Misaluti na kupigia,
ya kodosi na fagilia.
Basi nipe taratibu, we mama utaniwa. Basi punguza speedy, unakokwenda kubaya. Basi fanya taratibu, mweza kutaniwa. Hebu punguza speedy, unakokwenda kubaya. Miuno yako, miuno, miuno, miuno. Amiuno yako, miuno, miuno, miuno. Amiuno yako, miuno, miuno, miuno. Amiuno yako, miuno, miuno, miuno. Si kwa bedi, si kwa chea, yani kote unalipua. Hata kama simama wima, haujawahi kukosea. Wetata unabala, bala, unabala. Sipa zote minakupa. Wetata unabala, sipa zote minakupa. Oh, usinichoshe, usinichoshe mie. Basi nipe pole pole, pole pole. Minasema usinichoshe, usinichoshe mie.
Usinichoshe mie.
Basi nipe pole pole, pole pole mie. Miuno yako, miuno, miuno, miuno. Amiuno yako, miuno, miuno, miuno. Amiuno yako, miuno. Miuno, miuno, amiuno yako, miuno, miuno, miuno.
Yeah, double S.
Usinichoshe.
Thank you, uncle. Mani Chila. Young Tiger.
Animal Records.